Angithi gibele istrada, vaka di grass cutter, buyandatha. Everyday sila lakusasa, everyday sila lakusasa, everyday sila lakusasa. Engithi sekafikile umabhulavayo, uthi bula ikhuhlu khahla phakathi. Sekathikazisa nabathakathi, esala basalayo, hamba nabahambayo, sala basalayo. Esikutshani, kwenzakalani, ngala kanjani. Uyazi mangenile, ngala kanjani. Sho, angithi ngala kanjani. Uyazi mangenile, ngala kanjani. Esikutshani, kwenzakalani. Uyazi mangeni le ngala ganja. Asho, angithi ngala ganja. Uyazi mangeni le ngala ganja.
Sikho the lotion in ama ganja. Mayenza mabula buthi shy sound fucked up. Kuza mabhotela vela vela buku fanta. Ungakwesi ukhokho hlela futhi fanta. Asikho ndaba ngoba thina sathi ukudansa. Udansa, 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 udansa. So hlela sihippie vela sathi ukudansa. The lotion in ama ganja. Mayenza mabula buthi shy sound fucked up. Kuza mabhotela vela vela buku fanta. Ungakwesi ukhokho hlela futhi fanta. Asikho ndaba ngoba thina sathi ukudansa. Udansa, 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 udansa. So hlela sihippie vela sathi ukudansa.
Sihlala, 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 sihlala,